umwami w'amahoro mu mpera amashyi tumushimire eye ku birenge bya Yesu impfubyi ziriga ku birenge bya Yesu abapfakazi bararya ku birenge bya Yesu abashomeri babona akazi ku birenge bya Yesu intimba zirashira ku birenge bya Yesu umubabaro urarangira ku birenge bya Yesu ibirayi byahenda bikwaho ku birenge bakarya ku birenge bya Yesu amavuta yabura abarokore bakayabona ku birenge bya Yesu hari ubuzima amarira nazanye ntabwo ariyo natahanye byawe niho natabariwe amarira nazanye ntabwo ariyo natahanye Imana ishimwe Imana ishimwe ayo ku birenge bya Yesu nahageze naniwe ku birenge bya Yesu naje kuruhuka ku birenge bya Yesu ingumba zitara ku birenge bya Yesu ubuzima bura
Imani hashimirwe
munini wo kumwamamaza kugera ku mpera y'isi kubera ko ibintu yakoze biruta cyane ibyo twebwe twamusabaga bintu Yesu yadukoreye biruta cyane ibyo twasabaga nta muntu wari gusaba urusengero rumeze nka stade gutya mu gashekero ariko ni hashimwe Yesu waje iwacu ni hashimwe Yesu waje iwacu Kwenye gashekero ni hashimwe Yesu waje iwacu hano iwacu naho Yesu yarahageze Yesu twamukurikiye dushonje nashimwe ko atanga ibiryo inzara igashira uyu Yesu twamukurikiye twambaye ubusa nashimwe ko atanga imyenda imbeho igashira uyu Yesu twageze iwe twitwa amazina mabi kwitwa ingumba biragatsindwa nashimwe ko atanga abahungu n'abakobwa mwongere mu mpera amashini impunda bayahaye gutwita no kubyara nta yindi nkuru mbazaniye nari nje kubabwira ngo Yesu niyamamare Yesu yamamarire mu kazi ka buri munsi Yesu yamamare n'imbere y'abakozi dukoresha Yesu yamamare no mu buriri turyamye Yesu yamamare no mu gikoni dutetse Yesu yamamare no mu isoko duhaha ariko bashyigikiye ko yamamara mu nyitabe haleluya sawa tekinisiye badufashe mwami yamamarire mu gashekero twamwamamaje turi hatoya tutabasha kwinyagambura uyu munsi turi hagari yadushize hagutse nabwo ari ibiro byinshi dupima nta nubwo ari imbaraga z'amaboko yacu bibiliya yaranditse ngo iyaba atari wowe uwiteka ahacu ntihaba hakibuka imana ibishimirwe ntego dufite niyo kumwamamaza
Mama za
uyu mugabo witwa Yesu ni yamamare, agira neza bugacha bukira ni yamamare.
Potifara aramwemera, namuhanga
kurana Diringira byabera mwisi Yesu Kristo gusa
imana kumbuye umugoroba
garutse imbere yawe yesu mwami narwe no kugushimira ibyo wangoreye Shekani ndemerewe Nari mpiti mimazo Bikombe chane Na walikuna wala Nanu walikunde njela Data ndati mute Yose Nanu wendo kugushimira Yesu wakoze Nanu timere yawe Yesu Ngami Nanu wendo kugushimira Bja wangole Shekani ndemerewe Nari mpiti mimazo Bikombe chane Na walikuna wala Nanu walikunde njela Data ndabyibutse Yose Nanu wendo kugushimira Yesu wakoze
Amashimwe Na yawe Ibihe bidashira Oh Yesu we Tugushimiye ibyatubayeho byose tukurangije n'ibiri imbere Yesu
uri imbere amashimwe na yande
amashimwe na yawe ibihe bidashira Yesu we
amashimwe yose na yawe ibihe bidashira
Yesu we tugushimiye ibyatubayeho Tukurangije n'ibiri imbere Yesu
Haleluya, haleluya Ushimi imana muri twe kurakwiriye Imana nta kiza na kimwe izima bagenda batunganye Tumaze kwezwa mu mitima Dufite amashimwe arenga ibihumbi
Garutse imbere yawe Yesu Mwami Garutse nzanye amaturo yo Ninge wa mugore Ndagushimira ku ijambo ryawe urikurikirana iteka Abaganga bane niwe bawuze igisubizo Waraserutse mwami wanjye uraboneka Data ndabyibutse byose Nanuwe no kugushimira Yesu warakoze Garutse nzanye amaturo yo kugushimisha Ninge wa mugore Ndagushimira ku ijambo ryawe urikurikirana iteka Abaganga bane niwe bawuze igisubizo Waraserutse mwami wanjye uraboneka Data ndabyibutse byose Nanuwe no kugushimira Yesu wakoze
Turi no amashimwe na yande
Amashimwe
Twese tuzamura ibiganza bw'Imana icyubahiro Dufite byinshi byo gushimira
Amashimwe yose na
Yesu Ibihe bidashira Oh Yesu Ugushimiye ibyatubayeho
Uko biri
kose Tukurangije n'ibiri imbere
Banyamasezerano amashimwe na yande
Amashimwe
na yawe
Na yawe Ibihe bidashira
Na yawe Na yawe Aya yose
Na yawe Ibihe bidashira Yesu we Tugushimiye ibyatubayeho
Uko biri
kose Tukurangije n'ibiri imbere Yesu
Yose mumere imana amashyi tuyishimire Guhera mu ivuka ryacu hari amashimwe Guhera tukiri bato hari amashimwe Kugeza imvi zibaye uruyanzi tuzaba tugifite amashimwe
Narutse imbere yawe Yesu Mwami Ni wowe utanga urubyaro ingumbi ibyaye karindwi
Ni wowe utanga ubuzima
Ni wowe umva gusenga kwa wakwiringiye
Ntabwo uburu kugenza Yesu ndakwemera
Uri umuhanga cyane
kumushimira rwose yarakoze
ngarutse imbere yawe Yesu umwami ni wowe utanga urubyaro ingumbi byaye karindwi ni Yesu utanga ubuzima kandi bwiza ni nawe wumva gusenga kwa babamwiringiye nanjye buruka ngenza Yesu ndamwemera n'umuhanga cyane ndabihanga sinakwiyumanganya na Yesu arabizi naruwe no kumushimira rwose yarakoze amashimwe n'ayande amashimwe yawe na yawe na yawe na yawe na yawe aya yose na aya Yesu ibihe bidashira tumushimiye byatubayeho byose tumurangije n'ibiri imbere Herimoni amashimwe n'ayande
amashimwe
yawe mu gashekero turamushima na yawe
amashimwe
yawe na yawe na yawe na yawe na yawe tukurangije n'ibirinde Yesu
ayo mashyira imbaraga ya Yesu muyongere mushyiremo n'impundu nari ndimo kuvuga ngo tumushimiye ibyatubayeho kandi tumuragije n'ibiri imbere uyu Yesu twaramusenze tubona arumva haleluya twaramutabaje tubona aratabara Munu natakurusha gutabaza nakagutera ubwoba Abakunda gusenga haleluya Imana ishimwe haleluya Utakurusha gusenga nakajya gutera ubwoba nakurusha kwizera nakajya gutera ubwoba kurusha kwihangana nakajya gutera ubwoba kuko waguhamagaye abarusha amaboko kandi waguhamagaye byose arabitegeka kuko waguhamagaye abarusha amaboko kandi waguhamagaye byose arabitegeka mutima wanjye we uramenye utuze kandi ukomeye Mumbyiringira hari igisubizo Nitondukarindira byemeza umutwa Nituze na mumbyiringira hari igisubizo Nitondukarindira byemeza umutwa Mutima wanjye we uramenye utuze kandi ukomere Nituze na mumbyiringira hari igisubizo Nitondukarindira byemeza umutwa Nituze na mumbyiringira hari igisubizo Nitondukarindira byemeza umutwa Imana yumva gusenga muyimpera amashyi Utakurusha gusenga nakajya gutera ubwoba Natakurusha kwihana nakajya gutera ubwoba Nakurusha kuba maso nakajya gutera ubwoba Naho yakurusha ubutwa Wowe ujya umurusha Imana umwami waguhamagaye Byose arabitegeka Naho yakurusha ubutwa Wowe ujya umurusha Imana umwami waguhamagaye Byose arabitegeka Mutima wanjye we Nitondukarindira byemeza umutwa Mutima wanjye we uramenye utuze kandi ukomeye Nituze na mumbyiringira hari igisubizo kizima Nitondukarindira byemeza umutwa Nituze na mumbyiringira hari igisubizo
neza umutware.
Aywa! Twabonye Imana, banyagasheke batwarasenze. Imana ikagitubwira ngo izadutuza hagutse. Muyi ntera amashimana yacu iravuga ikanakora.
Hari igihuwa nabicite, yewe inama bazi panze. Nshuti zawe n'imiryango bakagutera umugongo.
Bakakwibagirwa
niba bure kukubwira yuko ntacyo uzimarira nawe ujye ubabwira Imana ibarusha amaboko utari ubugaragire n'ejo uzaburimo nawe ujye ubabwira yuko Imana ibarusha amaboko utari ubugaragire n'ejo uzaburimo
umva umva umva
hari igihe ubona bicite yewe inama bazipanga Tizawe n'imiryango bakagutera
umugure
kukubwira yuko ejo utazaramuka nawe ujye ubabwira yuko Imana ibarusha amaboko utari ubugaragire n'ejo uzaburimo nawe ujye ubabwira yuko Imana ibarusha amaboko utari ubugaragire n'ejo uzaburimo
Banyamasezerano
mutuze, hari igisubizo